bango yoso baza mike.
Najikuta makaniki kila biti na pasuka leo vibe zishuki zikobize. Nazisaka nazipata najipoza kula bata mina chinja mbuzi wana chinja chicken. Kasirika mina takata ukinu na mina cheka. Nacheka kwa dharau. DJ ongeza mizuka. Toto akatike kwa chini. DJ wakako na kucha. Shoryo anataka kukesha.
Ale bine langa mwana mama. Ale pesa nga bilo kwa mboka ye. Pole pole mama. Ale bine sanga miziki ya mboka ye.
Hili koma kuna sote za dunia wanalipenda. Wanalitaka pia. Mamelisa. Mengelanga mamelisa.
Mamelisa.
Mamelisa. Mengelanga mamelisa.
Joka. Kata kushoto kunia. Wakubwa tumetiga moto tawa wakia.
Joka.
Koma iko moto mainia. Kongo baka kongo hiwa naifagiria.
Joka.
Step by step body. Step by step body.
Joka.
Step by step body. Step by step body.
Joka.
Ashibiri dibiri damba damba damba. Ashibiri damba 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 damba.
The garden skiller. Wiki endaga kwa bebe. Nakulaga chipsi karanga. Muda kuzichanga pia muda wakudanga cha. Baka kwa di bebe. Uzarabuni msanga. Nemoe mapanga sha.
Bebe. Bebe kata katai, cheche washari, moto washa washa.
Nakoja kuwa stand ni stand amani, nakoja pata kami na paza mani. Mungu fema na nilea na kulipa ramani, kila siku ya mungu na zidi kupanda famani.
Pende msipende, tunawakera, na waona vile mnavyo babaika. Dumila mende, nipona bela, tunawacheba vile mnavyo hangaika.
Hili koma kuna zote za dunia wanalipenda, wanalitaka pia. Mamelisa. Ngelanga mamelisa,
mamelisa,
mamelisa. Ngelanga mamelisa.
Joka,
kata kushoto kunia. Wakubwa tumetinga moto tawa wakia.
Joka,
koma iko moto mainia. Kongo baka kongo hiwa naifagiria.
Joka,
step by step body. Step by step body.
Joka,
step by step body. Step by step body.
Pekecha, pekecha kushoto. Pekecha, pekecha kulia. Chuchuma, chuchuma. Chuchuma,
chuchuma.
Vanilla,
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 vanilla.
Chuchuma, chuchuma,
chuchuma,
chuchuma, chuchuma,
chuchuma,
chuchuma. Untama,
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 untama.
Chuchuma, 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 chuchuma. Vanilla,
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 vanilla.
Untama,
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 untama.